katino government yongede mwa amanyi mu kutumbula byenjigiriza omanyi amasomero agasinga na damu ntekateke ne mpya babadde tebalina byakozesa naddala ebitabo kubanga kati ebitabo ebifejinze out byonna bigenze bifejinga babijjako nga baleese ebitabo ebipya wano ku new curriculum amasomero agasinga gabadde tegabiina kyovula banga n'amasomero agamu gakola bubi era bye gasinga ogamba byekwasa bigawa tebalina nnyo bikozesebwa kati gavumenti evuddeyo n'enteekateeka y'okutandika okugaba ebitabo bino bibasomesezaamu abayizi mu masomero ag'enjawulo aga secondary era mu disitulikiti y'e Kalungu abasomesa naddala amasomero ga gavumenti basibye bazina ga kisaanyi olw'ensonga nti gavumenti ebawadde ebitabo ebiwerako nga entabiro eno ebadde ku ssomero lya Kabukunge Muslim secondary school era nga twogeddeko ne Haj Adam Matovu Kasumba ye dimasta w'essomero era ategeeza nti kino gavumenti kyebayambyeko kigenda kwongerako ku nkola ey'abayizi naddala mu kuyita ebigezo nga bategeerayo basomola ensonga kati obutabo buno nabo bennyini bagenda kubusoma weewaawo tebasobola bbaaga mazima kimala
ka gavumenti yasooka nejja netuwa ku butabo bwa chemistry obwaliwa curriculum ate era mu weeks bbiri emabega era abakulu ne bakomawo ne batwongera obutabo kale newankubadde tetusobola kugamba nti bumala naye abaganda bagamba emu esinga zero era ffe tuli basiimu nga abakozi nti we twali badde ate tunoonya ssente tuteekemu tugule ate gavumenti yatuwadde ku lwa bannange.